chachoka kulea zile mimba zao za chuma. Watu wanaongea mbele ya Mungu ni mamluku.
Waache waongee. Waache waongee. Waache waongee. Waache waongee.
Siku ukipata chongo bila sababu watafurahi wa bongo. Ila ikiwa michongo kitu cha ajabu, zitaanza longo longo, zitaanza lawama. Aongei na wana, anauza unga, atumia ndumba, amjui muumba, alafu anakunja kunja. Watu bwana wanafanya, nikifanya mimi wanasema natukana. Ona wanakwama, wanazama, ni watoto wa kiume haja ndogo anachutama.
Waache waongee.
Watu bwana
waache waongee. Waache waongee.
Hawana maana.
Waache waongee. Waache waongee.
Watu bwana
waache waongee. Waache waongee.
Hawana maana.
Waache waongee.
Mwaka jana lipandishwa kizimba, kelele zao nyingi na uzaunga kitaani. Wakaja wazee mamwela wakaniweka ndani, wakatai fisha mali majumba na vya thamani. Mungu baba nafanya ibada, na na roho ngumu kama paka bosada. Walinipa mada akandhamini sada, na nikipatacho kidogo natoa misada. Watu bwana wanafanya, nikifanya mimi wanasema natukana. Ona wanakwama, wanazama, ni watoto wa kiume haja ndogo anachutama.
Waache waongee.
Watu bwana
waache waongee. Waache waongee.
Hawana maana.
Waache waongee. Waache waongee.
Watu bwana
waache waongee. Waache waongee.
Hawana maana.
Waache waongee.
Kitaka kutoka wanalenga kuni shoot, hawataki nivae moka nyonge tie nivae suit. Shachoka kulea zile mimba zao za chuki. Watu wanaongea mbele ya Mungu ni mamluki. Ndo maana mimi milele najiamini. If you feel me, piga goti chini.
That's a chop.